buka buka. Buka buka, wate wakola. Puma Beats, kate maswala. Leo nimemuka kwa subuhi.
Kwa nini?
Kwa sababu gani mipia sijui.
Ala.
Oju kilabi wanko la kuruli. Kwa nini umejifanya kama unijui?
Aisha.
Chiti na yovi gana.
Naya Aisha.
Tewe chibachiro chimumuana.
Aisha.
Bulichaku wachigana. Onjoke zolu warabu mbusubuhana.
Aisha. 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 Yagala kuzita. Aisha.
Aisha.
Zetu ya nembale buliwe weisa. Aisha.
Aisha,
Aisha, yagala kuzita. Aisha,
Aisha,
zetu ya nembale buliwe weisa. Aisha no mwana musirao, shisha pere ya kengeta kabamu. Asiwa mnyumba ye wale haramu, buliwa mkubire simu asoka na salamu. Say, hey you girl in a the tight top skirt, tight top, tight top, tight top skirt. Hey you girl in a the tight top skirt, tight top, tight top, tight top skirt.
Aisha,
simu bubi, bivanga mwenzi siwe chiri.
Aisha,
bagamba muna mukabi, biewe koza koza Aisha na koza sovi.
Aisha,
Aisha,
Aisha, yagala kuzita. Aisha,
Aisha,
zetu ya nembale buliwe weisa.
Aisha,
Aisha,
Aisha, yagala kuzita.
Aisha,
Aisha,
zetu ya nembale buliwe weisa.
Real at the way she a wine. Wine our greatest designer. Bina, bina, bina. Diamond in Ada.
Leo siku kuu na shukuru. Asante nimeshiba na futuru. Kwa oli wabu waze buganda na wabusuru. Wote wako na giza, wangu kona nuru.
Wate wakola Aisha, tate maswala. Buka buka, wate wakola Moze Raida, racho teme swala.
Aisha,
Aisha,
Aisha, yagala kuzita.
Aisha,
Aisha,
zetu ya nembale buliwe weisa.
Aisha, Aisha, Aisha,
Aisha,
Aisha.